andal ana weli faamo wala andal
ana
darta andal jogiiɗo andal
ana
darta ɓeydude andal.
Ngoonga jaati heɓe ngala andal ana kaani dartude andal, sabi mo wala andal wala gi aduna, mo wala andal yo bumɗo e aduna. Kana darten andal, si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cekkite lobbe laahara. Darten andal, andal ni jogindi maako. Darten andal, andude andal kañum wawi andude siimuɗum. Andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laahara. Ndenno ngal ɗo andal kettino ɗon keɗa ɗon na paamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawnde windande J. Vernon Magi pillotoɗo yo Abdourahmane Sangare kañum warta yettinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Gorko e debbo, suka e mawɗo, to tawa ɗon heɗade kam leyɗe aduna fuu, miɗa salmina on fa sanne. Oɗon gondi fa handen e programme jande dewtere seniinde, iwde e Modibo mo joom andal wiyeteɗo J. Vernon Magi. Suɓaɗo yottinde on nde ɗo jande e fulfulde woni min giɗo moɗon, iwde Transworld Radio konngol wayraago. Hettuɗo to masiŋaji to o kañum anditirte Alexi Ibo, omo jooto on fa sanne. Nden no giɗiraɓe hettiniɓe, so won fuu ko jiɗɗon faamin faama, miɗa ndarda on neldon min ɓatakiiji faa keɓen andudire. E dow majjum en njahan yeeso faa hannden e jannde meɗen dewtere seniinde, dey ngaren e mbiɗe dewtere Annabi Mika'ilu. E dow majjum en puɗɗiran jannde nde ɓamude ɗo mbiɗe suura nayi nde ɗo dewtere. So wiyeede goonga fadde meɗen naatude jannde e mbiɗe ayaaje ɗe, ko yiɗumin fuu faamen e bangal oɗo mbiɗe suura nayi o ana heedani e naawallaaji kañum e tiiɗallaaji ɗi fedde Israyila warta yiya. Andon e ley ɗiin tiiɗallaaji fedde nde warta woytiro e lamɗo joomiraaɗo, sabi lamɗo kañum woni joomiraaɗo maɓɓe. Naawalla o mawnan sanne. Ɗum wonno ko kanko Iisaa Almasiihu mo tawaano hollitinde en e ley dewtere alkawal kesal to, ley dewtere naadu linjiila Matta ɓamde ɗo mbiɗe suura muɗum nooga e nayɗo. Nden no miɗa yiɗi e ley majjum janngen ley mbiɗe oɗo suura nooga e nayi. Ɓamen naadu puɗɗiren jannde nde ɓamde ɗo mbiɗe aya arano. Nde Iisaa yaltuno suudu dewal mawndu nde, taalibaaɓe mum ɓe ɓattiti ɗum, kolli ɗum maadiji galle mayruɗi. O wihiiɓe, on jii ɗum ɗo fuuna miɗo haalano on goonga. Fay hayre wootere heddataako ɗo ana fawi dow wonde fuu wurjinta. Jannge ɓamde ɗo mbiɗe aya tati. Nde Iisaa jooɗino dow wamde hayre wiyeteende jaytumde, taalibaaɓe makko ngari e makko kañum en tan, de mbihiimo, humpitin min nde ɗum waɗata. Taaguman sa homo hollata gartol ma kañum e timmooɗe aduna. O jaabiiɓe o wihi, ndeente patifay gooto ƴoña on, sabi heewɓe ngardan innde am. Gooto e mun en fuu wiya min woni Almasiihu o. Ɓe ƴoñan heewɓe, on nanan golowolle e kabaaru golowolle ka pati kule ana tilsi ɗum ɗo fuu waɗa. Ka ɗum wona timmooɗe tafon, leñol haɓan e leñol, laamu du haɓan e laamu. Yolbereeji ngaɗan, leydi dimboto e nokkuuje yogaaje. Ɗum ka fuu honno puɗɗoode ŋatawere ɓeynoowo ni. Njehen yeeso faa hannden nde nanen ko Iisaa Almasiihu warta hollita. Mo wihii ndenno, ndeen yimɓe naɓan on e cariiɗi, ɗum woni onon gonɗinɓe, yalla oɗon torre mbare ɗon. Leñi ɗi fuu mbañan on saabe am, on wakkati heewɓe njoppan gonɗinal mun'en. Ana jambondira ana mbañondira e ko'e mun en njehni yeso fa handen de nanen ko almasiu hollititta en e bangal tagman saaji kolloji timmodi aduna naadu timmode aduna jangen denno ay sappo mo wihi de on wakkati hewbe njoppan gondal mun en ana jambonira ana manyonira e ko'e mun en ana baabe penebe hewbe bangal jonnyadu yimbe hewbe denno gidiraabe anni halaji hewdi hollitoji hala tagman saaji kolloji timmode aduna en jahan yeso fa handen tewten famde ko kanko almasiu mo warta mo hollita e bangal majjum ka fadde den mi tewtiran hettudo masingaji to o walla en hebude famu e anditore meden de
so o don jidi famde de do dewtere mbinde amen atakiji neldon min e dey reedi Côte d'Ivoire numeroji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire mi fillitit 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire
dain tiab fasan den no hononon gidrabe ko kanko almasiu mo hollititta tiagal majjunde bonandaji kewan fa jilli yimbe hewa buuta nadu jilli yimbe hewbe buuta ka munyudo fa timode jomun hisinte o do kabaru lobbo hala lam lamdo o yinete e adna o fu yalla lenyi di fu ana keba seda ko nden aduna timbata nden no gidirabe en jahan yeso e ley majjunde ngaren e bamunde ay sappo e joyi hala torra mawdo gadowo le aduna o warte fa holliten nden jidon hunde harmunde bonde ko annabi daniel halno hala mudun ko fu nden no ngattanen haille sabi dum halama e nokku cenido o jangudo dum fu tinno fama nden tawabe le yahudiya fu yon dogu pewa bamle kaaje tawado do bene pati via baman kaaki le sudum tawado gesedu pati virifo so via bamowo yowo saaye mudum bone yanan e hamili en e muyninobe le den nyalade nyaage lamdo pati doddumo laato wakkati dabbunde na nyalande fawtetende sabi den torra mawdo wadan mo hono mudum wadali gilla puddode aduna hono makko du wadata abada kasin gidirabe dido halaji ana hollita en no tidalla wakkati timode aduna fotata mawnirde nden no jehni yeso fa hande de nanen ko kanko almasiu mo hollititta sabi lamdo jomirado mo jom bawde o warta hada kudde yogaji latade mo wihi de sindo tawino den nyalhade ndammin inaka fay goto e bibbe adama hisatano ka lamdo rabbin iniride sababu be o subibe e on wakkati so won biido on yewe almasiu anni do na omonato patin gon ine sabi almasiu en penebe e annababe penebe bangoyam e ngada taguman saaji mawdi e kaye fiji yalla ebe majjina fay subabe be so be mbawi pame gasa mi halani on gilla dum warhali so won biido on yewe omona le ladde jerene patin jehe na so won biido on yewe omona to le chudi na le chudi to patin gon ine holono majjere foyni takammu gilla fudo nange fa hiro nange ni holono bi neddo o wardata do jibe goni fu don dute kawritata ele ido halaji gidrabe so wiede gonga lamdo joman ana hollita en de suni wana kanyum wonno ko tawa ana rabbini ina de nyalaade nawde anden nawalla o maunan fa sanne ka o mo wadira dum e do tawabe e bo subi nadu mo hokki dum hewtude ngurnam keddotodam denno dum sabi gidiraabe hettinibe e leede nyalaade de gonden e mudum handen de so wana ngattanen haqqille sabi tagman saji hewdi tawama ana lato dun sabi enen tawabe ana gonini e Isa almasiube so wana ngattanen haqqille e kabaru tidallaji odo adna fa gas ta taweden eden habbo e ko nafata ta taweden eden fodano aduna ne wonno o aduna waran timma nadu halko fa laba dun sabi eden kani tinnade e dawtanade kongol lamdo jumraado ka jonnon du mido wi'a en homo fu e meden so wana anda e le faggagol mudum jawdi an hani ko wattana haqqille e muyde lamdo jumraado de yo lamdo faabo en fa joni gidraabe hettinibe nden watta so keben mawnude e le gonnal meden teddinen du inde jumraado e no handiri fadde am yaade yeso mi tewtiran hettudo masingaaji tu o walla en fofitirde e nanan e wogeji seeda tiab fasan nenno so en jehi yeso ngarden e biide ayaji odo sura nay dewtere annabi mikailu wonko kebeten famude e bangal ko kanko mikailu mo wiyata nenno jonka a yaltan le ngallurende a tawete le ladde jerende annabete fa babilonia ka hala an hedani e wakati jamanu de kananke babilonia wiyeted o nebukadnezar warino fa halka ngallure urusalima andon hewbe mabbe tawama ana doga yaltude le ngallure de fa danna ko he munden ka jonnon lamdo joman sabi ke o kananke kanyum e kon mudum hippade ngallure de kanyum e tewtude bibbe ngallure de dum woni tawabe ana doga yaade le ladde be de nangabe nababe to leedi mudum de wadoyabe machube gidrabe so viede gonga dido halaji ana hollita en de kanko annabi mikailu fainde tawede om halanno hala babilonia dum woni hala nebukadnezar hadali mo tawama om hala ko yawti ton nden wonno ko andu hebata danna hore mada ton woni ko lamdo jumrado warta fa sottite e do de mbide gidrabe dum gonga ne kanko nadu de isayila nabanu machul nadu machunga ko leydi babiloniande lamdo joman tawama ana dandirabe e juude kananke wietet o sirus hala mudum ana fillane en leydi dewtere annabi Isaya sura mudum debe enai yottade aya noga e jetti andon so wiede gonga na wallaji kanyum e tidallaji di fedde isajila warta fa hewtadi waran sagitiro en moiri waran sagitiro e seyo maungo nden no dum woni ko holititen e bangal nawal kanyum e tidal waro fa hewta fedde isra'ila so en jehi yeso kasen gidirabe ko ngarten fa famen woni e bangal timmode ayaje sura nay o kanko mika'ilu mo hollitan fa joni de e on wakkati leedele hewde warane renta fa hawa on andon du ana hollite on wakkati ngallure nadu bibbe israila tawete e lei tuundi kanyum e golleji di dagake di yettata inde jomirado nenno girabe dun sabi so ngana nadu so wana enen e koy meden enen gondinbe handenbe so wana ngattanin hajille e bangal habagol meden e golleji di dagake eden hani selde e golleji di dagake teddiniren lamdo jomirado e terdeji meden e hakkilaji men kanyum e golleji meden yalla teddengal e yettende an wodano lamdo jomirado meden an gido hettinido nden no fa joni dum woni ko kanda famude e bangal gondnal mada ka so tawi a gondnali mide yidi fama yafa mu ya lutti bi admanke hebirta ko e goddum fu so wana so a wari gondinda e gollal ngal Isa almasih wadani enen bibbe adamanga ne wonno gidrabe en woditima lamdo joman e bangal anniyaji kanyum e golleji sabi gilla adam e hawa lutti bi adamanke tawa an fuda sabi lutti meden en cierti e lamdo joman en nanata muyde makko e andana fay hunde bangal makko ka jonnon e dow majjum lamdo joman e hore mun neli biya bajjo Isa almasih wari totti hore mudum honon jawngel yalla e dow maydem kanyum e pinal mudum ana wawa labbina en e luttiji dun sabi gondindo e makko e gonga sikke wala almasih yafoto en luttiji meden mo labbinan en mo hokka en wurde e sago makko ndenno an gido tawadan hettini kam joni mide yidi fama fa gasa ko lamdo muyani nadu ko lamdo tewtirta homo fu e meden de habode ni mudum nadu habirode ni mudum be gonga an gido hettinido dum woni ko lamdo joman ndardete dun sabi mide yidi ngara godna e almasih Isa yalla ada hewta yafumi lutti e gurnam kedo toda sabi dum woni sago lamdo dun woni muyde makko so en jehi yeso gidirabe en biide sura nay fa handen dewtere annabi mika'ilu ngardin bamde do aya sappo e didi do lamdo joman anni ko wiyata e bangal fedde mudum israila ndenno be anda hodum woni anniyaji lamdo joman be famata fay hunde e bangal muyde makko be anda du kanko lamdo joman tawa ana rentinirabe honno hudo rentinirte e nokku to tappeteto andon ido halaji wala ko famminta en so wana wihude de fay hunde israila andana e bangal ko lamdo joman wodi wadde dun sabe om hollita den leydele du famata fay hunde e bangal anniyaji kanyum e muyde kanko lamdo joman de wonno be tawama ibe renta faabe habo nadu be hawa israila ka lamdo joman kanyum sabato hunde fu latade nadu siwde dun sabe an gido hettinido e ko gonda kanyum e ko ngatta fu so wana ngattana hajile e bangal muyde lamdo jomrado nyagun amoni yo lamdo uditin hakkilaji berdeji de hokka en e lei majjum fa joni yahde yeso kanyum e teddinde inde jomirado yalla teddengal e yettende ana wodano mo fa abada dum woni ko yidumin homo fu e meden fama fa gasa dum du woni ko yidumin homo fu e meden anda kanyum e hakko e mudum yalla yettende e teddengal ana wodano dum fa abada njehini yeso fa hande de ngarin e mbide ayaji de fa joni jangen bamunde to mbide sappo e tati an surbaajo siona imma de njabba sabi mi watte hono luwal njamdi nadu luwal njamdiri nondu mi hokkan koyde made laataade hono jakawalde nondu a halkan a jiban leedele hewde kudde de leedele den jogi e fu waran hewta e tono na e tino lamdo jomirado jawle mabbe na jawdi mabbe di fu latanto lamdo joman tagudo kammu e leedi ndenno e leedi do halaji gidirabe ko kebeten famude woni leedele adna de fu waran dawrina lamdo jomirado lamdo e hore mudum waran sabo jawle adna de fu lato e dawru lamdo joman kanim e fedde mudum israila andon e nyalade waran lato e wakati mudum dum sabi so li deutere zabura do sura chapan e jeddi e joy bamude ay joy yottade ay jeegom do eden biye dido halaji wana fudo nange wana hiro nange wana jerende nadu to jerende to tawnede iwirta kayo e lamdo joman sarotodo hunde fuo kanyum wawi towinde kanyum wawi leinde dun sabi ana hani ko habbode ne makko ana hani ko molato jikke meden e gonga sikke wala lamdo joman dawranowo kammu e leedi o hinnoto en e gonga soni en habike e mudu ko nyaagoto min woni yo lamdo uditin hakkilaji bebbeji meden e bangal mudu yalla dabariji lamdo joman di ana heba sihude lem gurnanji meden dum woni enen tawabe ana goddini e isa almasihu e gonga be so wana njettenmo so wana teddinenmo so wana habboden e muyde makko dedu yo e lay dewtere makko seninde woni ko tawete yo lamdo uditin hakkilaji bebbeji meden fa gasa e do majjum jehen yeso fa joni de tewten famude ko forata e sago lamdo joman ndenno do woni timmode mbide sura nay dewtere annabi mikailo e do majjum en jahani yeso de ngarin e mbide sura joy aya mudum arano andon sura joy aya arano o ana forra e sura nay aya sappo e tati dum woni timmode sura nay o fadde men yaade yeso mi ndardan hettudo masingaaji o wala en fofitirde e nanan e wogeji seeda ciab fasane e do majjum gidrabe hala aya arano do sura joy o ana fudira dido halaji jonika surbaybe konu rentine nadu rente sabi eden godi hawede yimbe ana wodi hippade en ka jonnon e sawru meden du en fihiran gole mabbe non du kanko sarotodo israila o mo warta mo hokka en ngaden e leedi do halaji gidrabe mi do mila dum ana hedani e ko tawano hollitede lei sura nay ay chene dum woni miloji ko tawa ana wiye tonko dum ana hedani e nabegol israila maccungaako leedi babilonia e do majjum dum waran forda e nyalaade chagite dum woni nyalaade konu mawdo na konu mawdo waro fa wada yeteedo konu armageddon den nyalaade ana hedani e wolde mawnde warande wada e wakkati timode aduna andon on konu mawdo nadu den wolde mawnde ana hedani e taguma saaji wakkati timode aduna un sabide so wana ngattanen haqille de timen nadu taykoden e kudde ngadoje le odo aduna ta taweden eden woddito lamdo joman de wonno wakkati nadu nyalande makko battitima andon hala sawru firteden gole bibbe israyilandu ana hedani e nawallaji kanim e tidallaji ngaroji fa wada so ngattani haille e ko lingilaji dewtere seninde viata enko eden keba famude ana hollite en tonde so viede gwanga lamdo waran saro adno eden nyalade du wada yottade ka wakkati modum latuto andaka sabi lamdo joman kanyum woni andudo hunde fu wakkati meden o wodditima gidirabe en baran alluwal jande mede ko nyaagoto min woni yo lamdo hokku en jam fa joni de hokka en dotanade kongol mudum e gonga e do alharma isa almasiu amin
kettido joni ko le iwde e suudu radio Transworld Radio Anni Anditode Amen 06 DP 2131 Abidjan 06 et Soudou Radio Transworld Radio Le lam Hollu en Wakati Gwoto Kassem Tare et Ngouri et Nchelli Tchete 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 T